Sinsima, toto mpe funguo za bima. Kanitoa bongo nimefika mpaka china toto. Zipuka kishungi nimezima. Kamenipa lunch nimekula mpaka dina hii. Santana, Santana. Kitandani maji maji na pambana. Kana inama, kana inama. Kana voyo kota kama uwasama.
Kwiri kwiri, siko pesh, siko pesh. Na mupa mbiri mbiri, sina break, sina break. Na kadundisha mwiri, kitenes, kitenes.
Kameni kiri kiri, imara kes. Asa nioneshe ya richo kupa mama.
Sugua, sugua. Sugu, sugu,
mama we
sugu.
Odi, 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 odi. Kata toka kugudi, gudi, gudi.
Odi,
mudi, 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 mudi.
Odi,
navyo kata funa kama fudi.
Oh yeah, kata to yani dosa lale.
Dosa lale.
Nakapa fishi kambale.
Kambale.
Kibidu bidu.
Oh, bidu.
Pindu pindu.
Oh,
yani naka chimbu chimbua.
Oh, chimbu.
Nambandika bandua. Oh, da da da. Yani kama gaga limekoma kwenye gu.
Sugua, 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 sugu, sugu, sugu.
Mama we
sugua, 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 sugu, sugu, sugu.
Oh yeah, baby, wakiweka unaweka.
Weka toy.
Kichomo na chomeka.
Weka toy.
Weka, weka, weka paka down. Omesha watoto wa town.
Weka ton.
Weka kama unasusa.
Weka ton.
Nisobyeze kisambusa.
Weka ton.
Weka, weka, weka mpaka down.
Weka ton.
Nikomeshe watoto.